Kalandanya Music Promotion.
Zpushup.com.
Dope expression.
Apanga beat.
Jesus.
Asemenenza siwa.
MK Market 2.
Atichi kondichinzu na so.
FJ.
Asemenenza siwa.
Apanga beat.
Atichi kondichinwa maso.
We are playing around this time.
Sini na chedwea. Sembe, sembe. Sini na chedwea. Sembe. Sembe, sembe, sini na chedwe ya hii. Sembe, sembe, sini na chedwe ya hii. Sembe, asembe, sini na chedwe ya hii. Kukuza ni kugoda.
Waiting for the right time, I was waiting for the right sign. Ninza rindira giri nira iti no ziva ti you were meant to be mine. Nambo behavior moga ni teenager. Ona zelu za kala za villager. And I know that you make me better. So kukusia iwe mami ulaveja. Padi webo vyoze kutinabeja. Ni webo wine the bigger picture. Iza kunu tuwike posa inekecha.
Aseme nenzo siwa. Atichi kondichinzu na so.
Yo, Jesus.
Asembe nendo siwa.
Everybody know it.
Atichi kondichinwa maso.
Asembe,
sini na chedwe ya. Sembe, sembe, sini na chedwe ya. Sembe, 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 sini na chedwe ya. Sembe, sembe, sini na chedwe ya. Sembe, asembe. Sini na chedwe ya hii. Kukuza ni kugoda.
Ati one, atu, atu, let's go.
Kukuza ni kugoda. Sini na chedwe ya hii.
Tumila wose wa chibululu. Kuwe dingi wafuni kafulu. Tichedwe kawana kusikulu. Uziwa veni kambandiwe mukulu. Fashion in natural beauty. Watimochi kafaka kona makeup. I think in nzeri okona. Peni na kuona ni nachita wake up. I'm giving away this heart again. You make me believe in this love again. Na ibala vose fakudiala. Nifela duji cloud 9 again. Wish I knew a little sooner. Sembeni kudiala pene ni na kufuna. But I guess it was meant to be. From Kwame na kumamba you were sent to me. Sembe.
Atichi kondichinzu na so.
So, so.
Asembe nendo siwa.
Sembe.
Atichi kondichinwa maso. Asembe. Sini na chedwe ya. Sembe, sembe. Sini na chedwe ya. Sembe, sembe. Sembe, sini na chedwe ya. Sembe, sembe. Sini na chedwe ya.
See people life in our notice.
Asembe. Sini na chedwe ya. Kukuza ni kugoda. Sini na chedwe ya. Kukuza ni kugoda. Sini na chedwe ya.
Zpushup.com.